igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya 86 mugende mwigisha amahanga yose. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 16 kugeza kwa 20. Igihe Yesu yari yegereje gusubira ku ntebe ya cyami mu ijuru, yahaye abigishwa b'inshingano. Yarababwiye ati, nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Mariko igice cya 16 umurongo wa 15. Aya magambo yagiye subirwamo kenshi kugira ngo abigishwa babashe kuyasobanukirwa. Umucyo uva mu ijuru wagombaga kumurikira abatuye isi bose, aboroheje, abakomeye, abakire n'abakene mu mirasire ikomeye. Abigishwa bagombaga kuba abakorana n'umucunguzi wabo mu murimo wo gukiza abatuye isi. Iyo nshingano yari yahawe babandi 12 ubwo Kristo yari kumwe nabo mu cyumba cyo hejuru, ariko ubwo yari ihawe abantu benshi. Mu iteraniro ryari ku musozi Galileya, abizera bose babaga barahamagawe barahateraniraga. Mbere y'urupfu rwe, Kristo ubwe niwe wari waratoranije aha hantu n'igihe cyo kuhateranira. Ku gituro, marayika yibukije abigishwa isezerano rye ryo guhurira i Galileya. Iryo sezerano kandi ryanasubiriwemo abizera bari bateraniye Yerusalemu mu cyumweru cya Pasika, kandi binyuze muri abo bantu ryageze ku bantu benshi bari bigunze bafite intimba y'urupfu rw'umwami wabo. Bafite amatsiko menshi bari bategereje guhura ngo baganire uko ibintu bimeze. Bavuye mu mpande zose berekeje aho bateraniraga banyuze mu tuyira twihishe kugira ngo batibyukirize urwikekwe rw'Abayuda b'abanyeshyari. Baje bafite imitima yibaza byinshi maze baganirira hamwe mu buryo bw'imbitsi by'inkuru ya Kristo yari yabagezeho. Igihe kigeze, hafi abantu 500 bari bateraniye mu dutsinda mu ibanga ry'umusozi bashishikariye cyane kumenya ibyavugwaga n'abari babonye Kristo amaze kuzuka. Abigishwa bavaga ku itsinda bajya kurindi babwira abantu ibyo babonye n'ibyo bumvanye Yesu, kandi bakabasobanurira mu byanditswe nk'uko Yesu yabigenzaga ari kumwe nabo. Tomasi yabasubiriyemo inkuru yo kutizera kwe, anabasobanurira uburyo gushidikanya kwamukuwemo, maze muri ako kanya Yesu ahagarara hagati yabo. Nta muntu wabashije kumenya igihe n'uburyo yaje. Benshi mu bari aho ntibari barigeze bamubona, ariko ibiganza n'ibirenge bye byerekanaga ibimenyetso byo kubambwa. Mu maso ye hasaga naho Imana, maze bamubonye baramuramye, ariko bamwe barashidikanije. Uko niko rero bizahora. Hari benshi babona ko kwizera bikomeye maze bakishyira mu gushidikanya. Abo bahomba byinshi kubwo kutizera. Iki nicyo kiganiro cyonyine Yesu yagiranye n'abizera benshi nyuma yo kuzuka kwe. Yaraje avugana nabati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Abigishwa babanje kumuramya mbere y'uko avugana nabo, ariko amagambo ye yavaga ku minwa yari yaracecekeshejwe mu rupfu yabujuje imbaraga idasanzwe. Ubu bwo yari umukiza wazutse. Abantu benshi muri bo bari baramubonye akoresha ubushobozi bwe mu gukiza abarwayi no kwiganzurira ubutware bwa Satani. Bizeraga ko afite ububasha bwo gushinga ubwami bw'i Yerusalemu, kandi akagira imbaraga zo gucecekesha abanzi be bose ndetse no gutegeka ibyaremwe byose. Yari yaraturishije amazi yivumbagatanije, yari yaragendesheje amaguru hejuru y'imiraba, yari yarazuye abapfuye. None ubu baravuga ko yahawe ubutware bwose. Amagambo ye yazamuye intekerezo z'abamwumvaga zirenga ibintu by'isi n'iby'igihe gito, maze zerekezwa ku by'ijuru kandi by'iteka. Barazamuwe bagezwa ku gusobanurirwa neza icyubahiro n'ubwiza bye. Amagambo ya Yesu ku musozi ryari itangazo ko igitambo cye nk'incungu y'abantu cyari cyuzuye kandi gihagije. Ibyasabwaga by'impongano byari byuzujwe, umurimo wari wamuzamuye ku isi warangiye. Yari mu nzira asubiye ku ntebe y'ubwami y'Imana kugira ngo ahabwe ikuzo n'abamarayika, abakomeye n'abanyambaraga. Yari yinjiye mu murimo we w'ubuhuza, yambaye ubutware buheranije, maze aha inshingano abigishwa bati, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 n'uwa 20. Ishyanga ry'Abayuda ryari ryarabikijwe ukuri kwera, ariko ubufarisayo bwari bwarabahinduye banyamwigendaho, bubahuma imitima kurenza abandi bantu bose. Ibyajyanaga n'abatambyi n'abayobozi, byaba imyambaro yabo, imico, imihango n'imigenzo byabo, byatumye batagikomeje kuba umucyo w'isi. Ishyanga ry'Abayuda ryirebagaho nk'aho ari bo bonyine bagize isi. Nyamara Yesu atuma abigishwa be gutangaza ukwizera no kuramya bidashingiye ku bwoko cyangwa igihugu, ahubwo ukwizera kwari kuba kubereye amoko yose, amahanga yose ndetse n'inzego zose z'abantu. Mbere y'uko atandukana n'abigishwa be, Kristo yasobanuye kumugaragara imiterere y'ubwami bwe. Yongeye gukangurira ibitekerezo byabo ibyo yari yarababwiye mbere byerekeranye n'ubwo bwami. Yababwiye yeruye ko bitari umugambi we gushinga ubwami bw'akanya gato kuri iyi si, ko ahubwo yari agambiriye ubwami bw'umwuka. Ntiyaraje kwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi nk'umwami w'isi. Yongeye kubabumburira ibyanditswe, abereka ko ibyari byarabaye byose byari byaratunganirijwe mu ijuru mu nama hagati ye na se. Byose byari byaravuzwe n'abantu bahumekewe na mwuka w'Imana. Yaravuze ati, muzi neza ko ibyo nabahishuriye bijyana no kwangwa kwanjye nka Mesiya bimaze gusohora. Arakomeza ati, ibyo nababwiye byose bijyana no gusuzugurwa nagombaga kwihanganira n'urupfu nagombaga gupfa byarabaye. Ati, ku munsi wa gatatu narazutse. Arakomeza ati, nimucukumbure mu byanditswe muzasanga ko ibyo byose ubuhanuzi bwavuze binyerekeyeho byasohoye. Kristo yohereje abigishwa be gukora umurimo yari yarabasigiye bagatangira i Yerusalemu. Yerusalemu yari yarahakoreye ibintu bitangaje byerekeye inyoko muntu. Aho niho yababarijwe arangwa ahacirirwa urubanza. Mu gihugu cy'Yudeya niho yavukiye ahambarira imyambaro ya kimuntu agendana n'abantu, kandi bake nibo bari basobanukiwe ukuntu ijuru ryari ryegereye isi igihe Yesu yari hagati yabo. Aho Yerusalemu niho umurimo w'abigishwa wagombaga gutangirira. Mu kwibuka ibyo byose Kristo yababarijwe i Yerusalemu n'umurimo utarahawe agaciro yari yaratangije, abigishwa bagombye gusaba kujya ahandi hatanga icyizere, nyamara ibyo ntibabikoze. Aho Kristo yari yarakwirakwije imbuto y'ukuri hagombaga guhingirwa n'abigishwa, maze imbuto zigakura zigatanga umusaruro mwinshi. Mu murimo wabo abigishwa bagombaga guhura n'akarengane kubw'ishyari n'urwango by'Abayuda, ariko ibi byari byarihanganiwe n'umutware wabo, bityo ntibari kubihunga. Inkuru y'imbabazi yagombaga gutangarizwa bwa mbere abisha Umukiza. Aho i Yerusalemu hari benshi bari barizeye Yesu rwihishwa n'abandi bari barariganijwe n'abatambyi n'abayobozi. Abo nabo rero bagombaga kubwirwa ubutumwa bwiza, bagombaga guhamagarirwa kwihana. Ukuri kw'agahozo yuko muri Kristo honyine ariho kubabarirwa ibyaha kubonerwa kwagombaga gushyirwa ahagaragara. Mu gihe Yerusalemu yose yari ihungabanijwe n'ibyari byabaye mu byumweru bike byari byashize, kubwirizwa inkuru nziza byagombaga gukora ku mitima. Ariko rero umurimo ntiwagombaga kurangiriraho, wagombaga kwagurwa ukagera ku mpera za kure z'isi. Yesu yabwiye abigishwa bati, mwabaye abahamya b'imibereho yanjye yitanga ku bw'ab'isi, mwahamije imirimo yanjye nakoreye Abisirayeli. Nubwo bataje aho ndi ngo bahabwe ubugingo, nubwo abatambyi n'abatware babo bankoreye uko babishatse, nubwo banyirengagije nk'uko ibyanditswe byari byarabivuze, bazagira andi mahirwe yo kwemera umwana w'Imana. Mwabonye ko abaza aho ndi bose bakatura ibyaha byabo mbakira nezerewe, kuko uza aho ndi ntazamwirengagiza, ahubwo abantu bose baziyunga n'Imana bazahabwa ubugingo buhoraho. Ati, none rero bigishwa banjye, mbahaye ubu butumwa bw'imbabazi bugomba kubwirwa bwa mbere Abisirayeli, hanyuma bukagera ku mahanga yose, indimi zose n'amoko yose. Bugomba kubwirwa Abayahudi n'abatari Abayahudi, abizera bose bagateranirizwa mu itorero rimwe. Binyuze mu mpano ya Mwuka Muziranenge, abigishwa bagombaga guhabwa imbaraga idasanzwe. Ubuhamya bwabo bwagombaga gushimangirwa n'ibimenyetso n'ibitangaza. Ibyo bitangaza n'ibyagombaga gukorwa n'intumwa gusa, ahubwo n'abakiraga ubutumwa bwabo. Yesu yaravuze ati, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Mariko igice cya 16 umurongo wa 17 n'uwa 18. Muri icyo gihe kuroga byarakorwaga cyane, abantu babi ntibaburaga gukoresha ubu buryo bikiza abo babonaga ko ari inkomyi mu migambi yabo. Yesu yari azi ko ubuzima bw'abigishwa be bwashoboraga guhura n'iyo ngorane. Abenshi batekerezaga ko ari umurimo w'Imana bari gukora igihe bicaga abahamya ba Yesu, niyo mpamvu yabasezeraniye kuzarindwa kakaga. Abigishwa bagombaga kuba bafite imbaraga nk'izo Yesu yari afite zo gukiza indwara z'amoko yose n'ibyorezo by'uburyo bwose mu bantu. Mu gukiza ibyorezo by'umubiri mu izina rye, abigishwa bari kuba banahamya imbaraga ya Yesu ikiza imitima. Ubu noneho basezeraniwe ubushobozi bushya. Abigishwa bari bafite inshingano yo kubwiriza mu yandi mahanga, bityo bagombaga guhabwa ubushobozi bwo kuvuga izindi ndimi. Intumwa za Yesu n'abazikurikiye ntibari barize, ariko binyuze mu gusukirwa Mwuka Muziranenge ku munsi wa Pentekote, amagambo yabo ariyo bavugaga mu rurimi rwa kavukire cyangwa indimi z'amahanga yari amagambo aboneye, yoroheje kandi yumvikana, haba mu miterere n'imivugirwe yayo. Bityo Kristo yahaye abigishwa b'inshingano yabo, yabahaye ibikenewe byose mu gukorwa k'uwo murimo, kandi abari we ufata inshingano yo kuwusohoza neza. Mu gihe cyose babaga bumviye ijambo rye kandi bagakorana na we, ntibabashaga gutsindwa. Yarabategetse ati, nimugende mu mahanga yose, mugende mugera ahantu hakure cyane hatuweho iyi isi, ariko mumenye ko aho hose nzaba mpari. Mukora no kwizera no kwemera mudashidikanya, kuko nta gihe kizigera kibaho ko mbahana. Inshingano Umukiza yahaye abigishwa be yanarebaga abizera bose, inareba kandi abizera Kristo kugeza ku mperuka y'ibihe. Ni ikosa rikomeye cyane kwibwira ko umurimo wo gukiza imitima ureba gusa abagabura babyerejwe. Abantu bose bamurikiwe n'ijuru babikijwe ubutumwa bwiza. Abakiriye ubugingo bwa Kristo bose bafite inshingano yo gukora umurimo wo gukiza bagenzi babo. Iki ni itorero ryashyiriweho, kandi abantu bose barahirira kwemera inshingano yera baba banarahiriye kuba abakorana na Kristo. Mwuka n'umugeni barahamagara bati, ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino. ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 17. Umuntu wese wumva akwiye gusubiramo iryo rarika. Icyo umuntu yaba yarahamagariwe cyose mu buzima, icy'ingenzi cyagombye kuba gukiriza Kristo imitima. Abasha kuba adashoboye kubwira iteraniro rinini, ariko ashobora kubwira umuntu umwe umwe akabamenyesha amabwiriza yahawe n'umwami we. Ivugabutumwa ntirishingiye gusa ku kubwiriza. Hari abahumuriza abarwayi n'imbabare, bagafasha abakeneye ubufasha, bakababwira amagambo y'ihumure, bakabwira amagambo y'ihumure ababuze ibyiringiro n'abafite kwizera guke. Hafi na kure hari imitima iremerejwe n'icyaha. Amagorwa, imiruho cyangwa ubukene si byo bitesha agaciro umuntu, ahubwo ni icyaha. Icyaha kibuza amahwemo, kikabuza umuntu kunyurwa. Kristo ashaka ko abagaragu be bitangira iyo mitima irembejwe n'icyaha. Abigishwa bagombaga gutangira umurimo aho bari bari, ariko ahantu hagoye n'ahagaragara ko nta musaruro wahaboneka, naho ntibagombaga kuhirengagiza. Ni muri ubwo buryo buri wese mu bakozi ba Kristo akwiye gutangirira aho ari. Mu miryango yacu bwite hashobora kuba hari imitima ikeneye kwitabwaho kandi isonzeye umutima w'ubugingo. Bashobora kuba ari abana bakeneye kurererwa Kristo. Hari abapagani duturanye. Nimucyo rero dukorane kwizera uwo murimo utwegereye. Nimureke umurava wacu waguke mu gihe ukuboko kw'Imana ariko kutuyoboye inzira. Umurimo wa benshi ubasha kugaragara nk'uko mwe mu nkokora n'ibibaho, ariko hariho hose nukoranwa kwizera no kwihangana uzumvikana kugeza mu bice bito by'isi byakure. Umurimo wa Kristo ari ku isi wagaragaraga nk'ugendereye ahantu hato, ariko abantu amagana menshi bavuye impande zose bumvise ubu butumwa bwe. Ibihe byinshi Imana ikoresha uburyo bworoheje cyane kugira ngo igere ku mugambi ukomeye cyane. Ni gahunda yayo ko ibice byose byo mu murimo wayo bigenda bihererekanya nk'uko inziga zikururana. Umukozi wicisha bugufi cyane ayobowe na Mwuka Wera azabasha gucuranga imirya itagaragara ku buryo kwirangira kwayo kuzagera ku mpera z'isi kandi kuba indirimbo iryoheye amatwi kugeza ibihe bidashira. Nubwo bimeze bityo, itegeko ngo mugende mu isi yose ntidukwiye kuryirengagiza. Duhamagarirwa kwerekeza amaso yacu ku turere twa kure. Kristo yakuyeho insika zitandukanye abantu n'urwikekwe rushingiye ku bwenegihugu, maze yigisha urukundo ku muryango w'abantu bose. Akura abantu mu kaziga k'impatanwa kwikunda kubashyiramo, akuraho imbibi n'ibitandukanye abantu bishyiriyeho. Ntatandukanira ashyira hagati y'abaturanyi n'abanyamahanga, inshuti n'abanzi. Atwigisha kureba umuntu wese ukeneye ubufasha nka mugenzi wacu no kubona abatuye isi nk'abo dushinzwe gukorera. Igihe Umukiza yavugaga ati, "Mugende, mwigisha amahanga yose," yaranavuze ati, "Ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire." Isezerano ni rigari cyane nk'inshingano. Impano zose siko zahawe buri mwizera. Mwuka gabira umuntu wese uko ashaka. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 11. Nyamara impano za Mwuka zasezeraniwe buri mwizera hakurikijwe ubukene bwe mu murimo w'umwami. Na n'ubu iryo sezerano riracyafite imbaraga kandi ni iryo kwiringirwa nk'uko ryari riri mu gihe cy'intumwa. Ibimenyetso bizagumana n'abizera. Aya ni amahirwe y'abana b'Imana, kandi kwizera kwagombye gukomera muri byose kuko kwashyizweho ikimenyetso cyako. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Iyi si ni inzu ngari yuzuye uburwayi, ariko Kristo yaje gukiza abarwayi no gutangariza imbohe za Satani ko zibohowe. Muri we yari ubuzima buzira umuze n'imbaraga. Yahaye ubugingo bwe abarwayi, abababazwa n'abatwarwa n'abadayimoni. Nta n'umwe waje ashaka imbaraga y'ikiza yirukanye. Yari azi ko abamutakambiraga ngo abafashe babaga bafite uburwayi, nyamara ntiyanze kubakiza. Maze igihe ukuri kwa Kristo kwinjiraga muri iyo mitima ikennye, yemezwaga icyaha, maze abenshi bagakira indwara y'iby'umwuka ndetse n'indwara z'umubiri. Na n'ubu butumwa bwiza buracyafite iyo mbaraga. None se ntidukwiye guhamiriza abantu iby'iyo mirimo? Kristo yumva iminiho y'ubabazwa wese. Igihe imyuka mibi yangiza ishusho y'umuntu, Kristo arabyumva. Igihe umuntu atentebuka, Kristo yumva umubabaro. Igihe umuntu atentebuka, Kristo yumva uwo mubabaro. Nyamara kandi na n'uyu munsi Kristo ashaka gukiza abarwayi nk'uko yabikoze akiri ku isi. Abagaragu ba Kristo nibo bamuhagarariye kandi ni imiyoboro y'umurimo we. Kristo yifuza kubakoresherezamo imbaraga y'ikiza. Uburyo Umukiza yavuragamo abantu harimo amasomo ku bigishwa be. Igihe kimwe yasize utwondo ku maso y'impumyi, maze arayibwira ati, "Genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Siloamu." Nuko aragenda ariyuhagira, agarukaho umutsi. Yohani igice cya 9 umurongo wa 7. Gukira byagombye kuzanwa gusa n'imbaraga y'umuvuzi mukuru, nyamara Kristo yakoresheje ibintu byoroheje dusanga mu byaremwe. Nubwo atigeze arwanya imiti y'abavuzi, yashyigikiye gukoresha uburyo bwo gukiza bworoheje kandi bwa karemano. Yabwiye benshi mu bababazwaga hanyuma bagakira ati, "Ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere." Yohani igice cya 5 umurongo wa 14. Muri ubwo buryo yigishije ko uburwayi ari ingaruka zo kwica amategeko y'Imana yaba y'umwuka n'ay'ubuzima. Akaga gakomeye isirimo ntikagombye kubaho iyaba abantu bagenderaga muri gahunda z'umuremyi. Kristo yabaye umuyobozi n'umwigisha wa Isiraheli ya kera kandi abigisha ko amagara mazima ari ingororano yo kumvira amategeko y'Imana. Umuvuzi ukomeye wakijije abantu muri Palestina yari yaravuganiye n'ishyanga rye mu nkingi y'igicu ababwira ibyo bagomba gukora n'ibyo Imana yagombaga kubakorera. Yari yarababwiye ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari Uwiteka ugukiza indwara. Kuva igice cya 15 murongo wa 26. Kristo yahaye Abisirayeli amabwiriza asobanutse arebana n'uko bagombaga kubaho, kandi aranabizeza ati, Uwiteka azagukuraho indwara zose. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 7 murongo wa 15. Igihe buzuzaga ibyo basabwa, iryo sezerano ryarabasohorezwaga. Nta munyantege nke n'umwe wari mu miryango yabo. Zaburi 105:37. Ibyo ni icyigisho kuri twe. Hari amabwiriza akwiye kwitonderwa n'abantu bose bifuza kugira amagara mazima. Abantu bose bari bakwiye kumenya ayo mabwiriza. Umukiza ntanezezwa n'ubujiji ku birebana n'amategeko ye, yaba ay'umubiri cyangwa ay'umwuka. Dukwiriye gukorana n'Imana kugira ngo twongere twubake ubuzima buzira umuze bw'umubiri n'umutima. Nanone kandi twagombye kwigisha abandi uburyo bwo kurinda ubuzima no kugira amagara mazima. Ku barwayi twagombye gukoresha uburyo Imana yashyize mu byaremwe kandi tukanabereka ushobora kuvugurura imitima wenyine. Ni umurimo wacu gutwara abarwayi n'abababazwa mu maboko yo kwizera tukabashyira Kristo. Dukwiriye kubigisha kwizera umuvuzi mukuru. Dukwiye kwishingikiriza ku isezerano rye kandi tugasengera kugaragazwa k'ubushobozi bwe. Ishingiro nyaryo ry'ubutumwa bwiza ni ugusubizwamo intege kandi umukiza aradusaba kumenyesha abarwayi, abihebye n'abarushye kwiringira imbaraga ze. Imbaraga y'urukundo yari mu bikorwa byose bya Kristo byo gukiza, kandi binyuze gusa mu gusangira urwo rukundo mu kwizera dushobora kuba ibikoresho by'umurimo we. Niba twirengagiza kwifatanya na Kristo mu isano mvajuru, umuriro w'imbaraga itanga ubugingo ntushobora kudusohokamo ari amasoko y'ibyiza ku bantu. Hari ahantu henshi umukiza ubwe atashoboraga gukorera imirimo ikomeye bitewe no kutizera kw'abantu. Na n'ubu, kutizera gutandukanya itorero n'umufasha waryo mu ijuru. Kwishingikiriza ku kuri kw'iteka ryose kw'itorero gufite intege nke. Kubwo kubura kwizera kw'itorero, bibabaza Imana kandi bikayitesha icyubahiro cyayo. Mu gukora umurimo wa Kristo, niho itorero ribonera isezerano rye ko ari kumwe naryo. Yaravuze ati, mugende mwigisha amahanga yose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Kuba mu bubata bwa Kristo ni kimwe mu byangombwa by'ingenzi biduhesha imbaraga ye. Ubuzima nyabwo bw'itorero bushingiye ku budahemuka bwaryo mu gusohoza umurimo wa Kristo. Kwirengagiza uyu murimo ni ukwihamagarira intege nke n'urupfu mu by'umwuka. Mu gihe ntacyo dukorera abandi, urukundo rurakonja, kwizera kukagenda kuzima. Kristo yifuza ko abagabura be b'ubutumwa bwiza bigisha itorero umurimo w'ivugabutumwa. Bakwiye kwigisha abantu uburyo bwo gushaka no gukiza inzimizi. Ariko se, uyu ni wo murimo bakora? Ni bangahe bashishikajwe no gucana umuriro w'ubugingo mu itorero rigeze aharindimuka? Ni amatorero angahe aragiwe nk'intama zirwaye n'abagombye kuba bari mu murimo wo gushaka intama zazimiye? Nyamara abantu miliyoni nyinshi barimo gupfa badafite Kristo. Urukundo mvajuru rwaritanze mu buryo butagereranywa kubwo gushaka umuntu, kandi abamarayika batangazwa no kubona ababikijwe urwo rukundo rutangaje ntacyo bitayeho. Abamarayika batangazwa no kubona uburyo umuntu anyurwa n'urukundo rw'Imana by'amagejuru. Ijuru rirumirwa kubwo kubona ubunenganenzi bw'abantu. Mbese ntitwari dukwiye kumenya uko Kristo atubona? Ni gute ababyeyi bamererwa bamenye ko umwana wabo wari wazimiriye mu bukonje bw'ubutita n'urubura yirengagijwe kandi akarekerwa muri urwo rupfu n'abakagombye kuba bamutabaye? Mbese ntibagira agahinda kenshi? Mbese ntibajya kurega abo bicanyi bafite umujinya n'amarira byinshi bingana n'urukundo bakundaga umwana wabo? Imibabaro ya buri muntu igera ku mwana w'Imana, kandi abataramburira ibiganza byabo gufasha bagenzi babo bagana mu irimbukiro bamutera agahinda. Ubwo nibwo burakari bw'umwana w'intama. Abavuga ko bakorana na Kristo nyamara bakirengagiza ubukene bwa bagenzi babo, ku munsi w'amateka azababwira ati, sinzi aho muturutse, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibimo. Luka 13:27. Ubwo yahaga abigishwa b'inshingano, Kristo ntiyabagaragarije umurimo wabo gusa, ahubwo yanabahaye ubutumwa. Yarababwiye ati, mwigisha abantu kwitondera ibyo nabategetse byose. Abigishwa bagombaga kwigisha ibyo Kristo yari yarabigishije. Si ibyo yari yarivugiye we ubwe gusa, ahubwo n'ibyo yanyujije mu bahanuzi n'abigisha bo mu isezerano rya kera. Inyigisho z'abantu zikwiye gushyirwa iruhande. Imigenzo, ibitekerezo, imyanzuro by'abantu ndetse n'amategeko y'itorero, ibyo byose nta mwanya bifite. Nta mategeko ashyizweho n'ubuyobozi bw'itorero aboneka muri iyo nshingano. Muri ibi byose ntacyo abagaragu ba Kristo bagomba kwigisha. Amategeko n'ibyahanuwe hamwe no kubwira abantu amagambo ye n'ibikorwa bye nibwo butunzi bwahawe abigishwa ngo babushyire abatuye isi. Izina rya Kristo niryo banga ryabo, ikimenyetso kibatandukanya n'abandi, umurungu bahuza n'isoko yo gutsinda kwabo. Nta kintu na kimwe kidafite ikimenyetso cye gikwiye kugaragara mu bwami bwe. Ubutumwa bwiza ntibukwiye gutangwa nk'inyigisho idafitiye akamaro ubugingo, ahubwo bukwiye kuvuganwa imbaraga nzima ihindura ubugingo. Imana yifuza ko abakira ubuntu bwayo baba bahamya b'imbaraga y'ubwo buntu. Abamurwanyaga yabakiranaga ineza. Iyo bihanye akabaha umwuka w'imvajuru akabashyira mu mwanya w'icyubahiro wo kwizerwa, hanyuma akabohereza mu batumvira kubamenyesha imbabazi ze ziheranije. Yifuza ko abagaragu be barangwa no kugira ubuhamya bugaragaza ko kubw'ubuntu bwe abantu babasha kugira imico isaniye kandi bakabasha kwishimira mu byiringiro by'urukundo rwe rutangaje. Yifuza ko tugira ubuhamya bwerekana ko atabasha kunyurwa igihe cyose inyoko muntu itaramugarurirwa ngo inakomorerwe isubizwe amahirwe yayo azira inenge yo kuba abahungu n'abakobwa be. Muri Kristo hari ubugwaneza bw'umwungeri, urukundo rw'umubyeyi n'ubuntu butagereranywa bw'umukiza w'umunyebambe. Imigisha ye ayitanga ataziganije. Ntanezezwa no gupfa gutanga iyi migisha, ahubwo ayitanga mu buryo buyirehereza abantu cyane kugira ngo akangure icyifuzo cyo kuyitunga. Ni muri ubwo buryo abagaragu be bakwiye gutanga ubutunzi bw'icyubahiro cy'Imana itarondoreka. Urukundo rutangaje rwa Kristo ruzoroshya kandi rwigarurire imitima mu gihe gusubiramo inyigisho kenshi ntacyo byageraho. Nimuhumurize abantu banjye, nimubahumurize. Ni ko Imana yanyu ivuga. Yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure. Yewe wumvisha Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangurura ijwi ryawe cyane. Rirangurure witinya, ubwire imidugudu y'i Buyuda uti, dore Imana yanyu izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibateranirize mu gituza, kandi zonsi zazigenza neza. Yesaya igice cya 40:1 n'9 kugeza ku 11. Bwira abantu iby'iyo nyamibwa mu bantu ibihumbi, akaba n'umukunzi wanjye. Indirimbo ya Salomo igice cya 5:10-16. Amagambo yonyine ntashobora kubivuga. Nimureke bigaragarire mu mico n'imibereho. Kristo ubwe niwe wigaragariza muri buri mwigishwa. Buri wese yatoranijwe gusa n'ishusho y'umwana wayo. Abaroma igice cya 8:29. Urukundo rwa Kristo rwihangana, kwera kwe, kwicisha bugufi kwe, imbabazi n'ukuri bye bigomba kugaragarizwa ab'isi binyuze muri buri wese. Abigishwa ba mbere baragiye bavuga ubutumwa, berekaniraga Kristo mu mibereho yabo, kandi umwami Yesu yari kumwe nabo akabafasha, agakomeresha ijambo ry'ibimenyetso byagendanaga naryo. Ababigishwa biteguye gukora uwo murimo. Mbere y'umunsi wa Pentecote bahuriye mu mwanya umwe maze bakuraho ibyabatandukanyaga byose. Bari bahuje imitima, bizeye isezerano rya Kristo k'umugisha wari ugiye gutangwa, maze basengana kwizera. Ntibisabiraga umugisha ubwabo gusa, bari banaremerewe n'umutwaro w'agakiza k'imitima ya benshi. Ubutumwa bwiza bwagombaga kujyanwa mu turere twa kure tw'isi, maze basaba kwambikwa imbaraga Kristo yari yarasezeranye. Bityo uko niko Mwuka Muziranenge yasutswe, maze mu munsi umwe ibihumbi byinshi barihana. Uko niko byagombye kuba no muri iki gihe. Aho kuvuga amanjwe y'abantu, mureke ijambo ry'Imana aba ari ryo ribwirizwa. Mureke abakristu bitandukanye n'impaka zabo, maze biyegurire Imana mu gukiza inzimizi. Nibasaba umugisha bafite kwizera, kuko bazawuhabwa. Ugusukwa kwa Mwuka Muziranenge mu gihe cy'intumwa kwari imvura y'umuhindo, kandi umusaruro wako wari ushimishije. Ariko imvura y'itumba izarushaho kuba nyinshi. Yoweri igice cya 2:23. Abatanga umutima, umubiri n'umwuka byabo bakabyegurira Imana, bazahora iteka bongerwa imbaraga z'umubiri n'ubwenge. Amasoko adakama yo mu ijuru arabateganirijwe. Kristo abahumekera ku mwuka we, akanabaha ku bugingo bwe. Mwuka we arashishikarira cyane gukorera mu mutima no mu ntekerezo. Ubuntu bw'Imana bwagura bukanongera ubushobozi bwabo, kandi imbaraga y'ubutungane bwose bukomoka ku Mana buza kubafasha mu murimo wo gukiza imitima.